Bahari wimbi la katiza, yani paki kucha usiku kiza. Sijizi penzi lako ntalishika, nitatulia mie kitoto bila visa. Safari ishaanza nikate visa. Oh, na mkono pete ntakuvisha, mwambie mama na harusi itafanyika. You're my only one, watoto tawa.